Let's go get him. Times for the money, my GS to keys. Up in this one, I'm on it. I'm on it. Siandiki malain line shrine, ila mkiandika historia ya muziki mindo punchline. Hata Hitler alikuwa mwandishi, nazingatia jamii misi zingatia uandishi. Hata kwenye pilau la msiba mina zingatia mapishi. Sifundishi na masisha kujifunza kibishi. Baba mtumishi, baba sina ndoto ni na moto, na unguza nyasi mpate pakulala watoto. Napotaka kusikia uongo mkweli na kaa kimia, najua mtataka kusikia mnachotaka makima. Hey, I'm on it. I'm on it. Hey, I'm on it. Hey, I'm on it. One stop on my doorway. No matter what, stop on my doorway. No matter what, one stop on my doorway. No matter what, stop on my doorway. No matter what, no matter what, no matter what, no matter what, no matter what. Every other day I'm a big great, big great. Life is what you make, ain't no regret, regret. My game is me going around the planet, planet. Won't stop until I be the black Billy Gate, Billy Gate. International, I see me. Sibiza wale na leta umimi. Makeni meme avunja zi boda za Berlin. My brother, my boda Lagos paka Bongo. Africa sitoki ni poloki na uza mambo. Mwarusha mina mambo, kolabo ndo hizi na sina bango. Toto peleka jando, unyama kitambo. Jomba ini chanjo, msikae chonjo, kae ni kando. Hey, I'm on it. Shit, no label kunmiliki, no na label na miliki. Na kamogo kule streets, ama rappers wanna be. Wana zungumzia flow za watu, ama flow za kafa, ama flow za rap. Mina tengeneza flow ya cash. Meza haina gavi poro, mina kula vitu fresh.